Jordan Michael.
Nitikasi kibao nini?
Diamond?
Kuna muda mwingine vikaria wachanganyo.
Lidwa Spider.
Baba kama Spider.
Ayampoi? Serengo namba 7.
Vichungu vizuri.
Matufa Tandare.
Nangu Nembo.
Matufa Msasani.
Msasa
Torino. Okay.
Kunde,
doti shesha munya ma
Migano,
rafu wew, wew Medi,
mtoto abuji
Cheezy,
nangu minyori
Crazy,
nangu zungu sira
Nangu sirimisha rara meja
Taira,
watote pizza gang
Egombiri,
uyo, 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 uyo
Medi, kila
Kwa kesho siku sikuwa manane kaunado Supplier.
atoto pambiku atoto tora kana redi anguke ani zipiti 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 kuzo spider wana kuskai atoto chamaz wake na face up kani atoto wakana chini bagara mwenye nigi asira atembo sarasina mpili mwanangu mochai